Yes, I. Cause you have diesel like diesel. Yes. The manager boy.
Gentle boy.
Mind the set. Are we go? Cause you have diesel like diesel. Let me get up.
Hey. Wakanga noka. Nekana gaika nakadini katoka. Akana gaika dini kamalaika. Oye mpenji kwa kekana kupayuka. Ilanga hana hina dinga neidaji. Wadinga na kuhela miss party. Ilangi pinji bebe wakanga noka. Mafono ngana kwa kekana kutumi tumi. Ega mikesi mina kukukudeja. Iye wamiye inakutachoka. Sofuta kuho bebe ye hatoka. Wakahe mbiju wa inakudoke.
Wakanga andai fukuta kuyeye wakanto.
Mukombe.